maji ya mvua ambayo unafanya roof harvesting, uweke pale kidimbwi chako kidogo pale nyumbani. So si lazima ukue karibu na mto ama karibu na bahari kubwa. Unaweza tumia maji haya, lakini tunaonya wakulima wetu wasitumie maji ambayo ni ile iko chlorinated. Hiyo usitumie kwa kuweka samaki wako. Samaki ina umuhimu mingi kwa wale ambao wanataka kufanya kilimo biashara. Samaki kwanza ni chakula, kwa maana tunaona there is a high demand of fish due to its high content in protein, ambayo inafanya nutrition content kwa mwili inakuwa kubwa.
Okay.
So ukifanya hili inafanya ina improve health yako. So alafu kitu ya pili, samaki pia ni pesa.
Okay.
Ukiuza samaki wako utapata pesa, ukiwafuga vizuri wafike umri fulani, size fulani, ni pesa pia. Alafu samaki pia imekuwa imekuwa profitable agribusiness enterprise.
Aha.
Kwa sababu samaki is samaki iko na diverse market options.
Aha.
Alafu pia kitu kingine, samaki wanakuwa haraka. Kwa miezi, ukilinda vizuri samaki wako kwa miezi 8 ama 6 kwenda 8, wamefika size ambayo tunasema ni table size, ambayo ni 200 grams. Pia samaki tunaona kwa chakula yake ina convert the feeds haraka kwenda nyama haraka. So unapata in the production cost imekuwa imekata kidogo. Kwa samaki ambazo zinakuwa region yetu, hii region maybe Nyanza, Western, kwenda na Nyuki, wherever, we have different types of climate. Tuko na zile climate ambazo ziko very warm, na kuna climates ambazo ziko very cold, kama kwenda na Nyuki. So kwa wale wakulima ambao wanataka kuanza biashara hii, ningewaambia waanze na biashara ya tilapia, the Nile tilapia.
Tilapia.
Ambaye anaenda kwa watu wengi hupenda sana tilapia.
Aha.
Kwa sababu tilapia utumia feeds kidogo kuilinda ama kuilea.
Okay.
Na preference ya tilapia kwenda kwa catfish, watu hawapendi catfish sana.
Aha.
So wakulima wadogo wadogo ambao wanataka kuanza kulima huu wanaweza anza na tilapia. Na fingerings zake ni rahisi kupatikana.
Aha.
Kwa sababu most of the farms ambazo tuko nazo Kenya hii zina stock. Kwanza kabisa msikilizaji wangu, samaki ni maji. Kitu ya kwanza kabisa sisi kama wataalamu,
hakikishe maji iko.
Tukikuja pale kwako kwa ground, tuna ensure ya kwamba kuna maji, ndio kitu ya kwanza kabisa. Ya pili pia tutauliza unataka kidimbwi cha aina gani, ndio tuweza kujua ni udongo gani ambao unataka. Kuna ule udongo ambayo tunasema ni clay soil ambayo ina hold maji. Kama ni ile earth and pond unataka, pia tutaangalia udongo, tuangalie kama hii udongo inaweza shikilia maji isiende. So kitu kingine pia tutaangalia wakati tunakuja kwako ama mkulima anapoangalia before aanze kulima huu ni the slope, the topography. Kwa sababu maeneo mingi unapata mvua inanyesha mingi, so unapoweka kidimbwi chako usiweke kwa ile site ambayo iko very slopey, kwa maana mvua ikinyesha itachukua samaki wako.
Okay.
Aya, kitu kingine pia mkulima anafaa kuangalia ni security. Aya, kitu kingine pia mkulima anafanya anapoanza ukulima huu ni kuangalia ni place yenye iko clear ambayo haina miti mingi. Tilapia mostly zinataka environment ambayo iko warm. So of course na capital. Ya kwamba tuko na kwa wakulima wa kawaida, wala wakulima ambao hawako karibu na bahari, wanaweza adopt the ponds.
Ponds ni mzuri.
Yeah, ponds. Kwa sababu ponds ni rahisi kuconstruct. Na ponds hazitaki maji mingi kama ile ya bahari. The tanks, the cages, hizo ni za bahari. Pale kwa bahari. So, labda nifafanue zaidi hizi ponds kwa sababu tuko na aina mingi za ponds. Pondi ya kwanza tuko nayo ni earthen pond. Earthen pond ni ile pond ambayo inapatikana pale mtoni, ambao tuko auweki karatasi, unachimba tu, alafu maji inakuja yenyewe, alafu inafunika hiyo shimo, unaenda unaleta samaki wako unaweka ndani. That's the earthen pond. Pond ya pili tuko nayo ni liner pond. The liner pond. Liner pond inamaanisha kuna ile karatasi mzito ya black ambayo inakuwa na gauge ya 0.5 inanunuliwa. So tukipata mahali maji hayako, maji hayako na soil iwezi contain hiyo maji kwa muda, si clay soil. So hizi soils ambazo ziko nyumbani. So tuna advise mkulima wetu achimbe kidimbwi chake, then alete hiyo karatasi aeke. Akishaweka karatasi anaweka maji. Pia kuna pond nyingine tunaita concrete pond. So hapo tunaenda tunafanya cost benefit analysis kwa mkulima.
Mm.
Then tunaona ni ile ni gani ile ambayo iko cheap. Pia tuna kwa liner pond, tuko na nyingine inaitwa raised pond. Tuko na ile ya chini liner pond ambayo unachimba tu alafu unaweka karatasi i hold maji. Pia tuko na nyingine inaitwa raised liner pond ambayo unatumia the offcuts ama unatumia mabati, una raise into 1 meter. Then unaweka hiyo karatasi.
Mm-hmm.
It's very decent to those farmers ambao wanaweza taka. It's very decent.
Mm-hmm.
Eh, so unaweka karatasi then unaweka maji.
Okay.
Ndani. Uh-huh. Eh, kwa design ya fish pond ndio tunakuja pale. Tunaangalia mkulima, what are the resources? Ama mkulima mwenyewe anajievaluate, anasema ni resources gani yako nazo na ni type of pond anataka kuweka aina gani, alafu size ya pond ni gani, depending on the samaki wangapi pia anataka kuweka kwa pond, because we discourage overstocking. Ni samaki watatu, 3 to 4 fish per square meter ama per meter square chebo. So we advise them according to the mkulima anataka kuweka hii kidimbwi kwa njia gani, ni biashara, ni kukula. Then pond yenyewe kwa kudesign inafai kwe 1 meter deep. Kwe deep sana pia kwa sababu easy samaki inahitaji warmth. So ikikaa chini sana, the sunlight, hii the warmth iwezi penetrate sana kwenda ndani. Aya, kwanza kabisa labda ningechukua muda huku wachukua the process of the production period. So usha prepare kidimbwi chako pale. Ukishamaliza ku prepare kidimbwi chako, tunaweka maji. Ukishaweka maji, tuna fertilizer. Tunaweka mbolea, because hata hawa samaki, kuna wale the algae, the phytoplanktons and the zooplanktons ambazo ziko kwa maji, ambazo tunataka the, when labda kuna siku ambayo hautakuwa nyumbani ama kuna siku mvua itanyesha, we want these fish to they feed naturally kama zile za lake. So tuna fertilize them. This is the second step, we fertilize the water. Also there is the fertilization pay is very important, because inazuia ndege kuona samaki wetu pale ndani. So is another way to prevent predation. So tukisha fertilize pale, ukiona maji metan green, utaenda kwa hatchery ambayo iko karibu na wewe, the authenticated hatchery ambayo inauza samaki ambao ni monosex, si mixed sex, si wale wanazaana, hao ambao hawazaani. Ulete kiwango kile ambacho uliambiwa na mtaalamu wako, weke pale. Then ukishaweka samaki wako ndani ya kidimbwi, so hapo management inaanza hapo, kwa sababu tunataka production. Na production ya samaki, 70% of it ni chakula. So lazima ujaribu sana kwa chakula ndio upate production. Kwa kufeed, samaki wanafaa kufidiwa. So I'm bringing in the management practices for better yield. In feeding, you have to ensure that you feed them twice a day, that's in the morning and the evening. But wakati labda hakuna labda wakati kuna mvua, we don't encourage wakulima wetu wa feed samaki wao wakati kuna baridi ama wakati kuna mvua. Why? Wakati kuna mvua, okay, samaki wetu ni cold blooded. So wakati kuna mvua ama wakati kuna baridi, the enzymes of this fish are not active. Yes, you can feed, yes utawapea chakula, but sasa enzymes haziko active, so hazitakula. Kwa mkulima yule ambaye anataka kujua jinsi ya ku maintain the water quality, the first thing lazima nilisema site selection. Lazima uangalie ile site ambaye hakuna soil erosion, because we don't want the debris pale kwa maji. Cha pili pia kulinda maji yako ni chakula. Ensure that maji chakula ambao una feed samaki ni utasimama pale utazirushia, lakini chakula ambayo zinakula within 5 to 10 minutes zimalize. So samaki ukitoa pale kwa hatchery inakuanga na 5, inakuwa 5 grams. That's five the grams. Estimated size. So ukishapewa 5 grams, that is around a month ambayo imekuwa kwa hatchery, ambayo tunaita fingering. Mtoto wa samaki anaitwa fingering. So unapeleka pale kwa kidimbwi. Ukishazieka, samaki ukistock kama leo unazipea 24 hours ndio uanze kuzifeed. Kama ulistock leo saa hii, utaanza kuzipea chakula kesho wakati kama huu. Why? Because unazisaidia zilikuwa na
chakula.
Tunaanza na starter mash. Kwa wale samaki wadogo tunawapea chakula ambayo itwa mash, starter mash. Ni unga unga, ni kama ile ambayo inapewa vifaranga, but with high protein content. Tukishawapea, tunawapea mpaka miezi mbili nusu, depending on wana grow, growth rate yao iko aje. Kutoka hapo tunakuja kwa 2 millimeters pellets. Tuko na pellets, so kutoka unga tunaenda kwa pellets. Pellets pia tunazipea 2 millimeters around 2 months ama 1.5 depending on the growth rate ya samaki. So kutoka 2 millimeters utaenda 3 millimeters like na a month, uende 4 millimeters
okay.
Like, again another month then uende finisher. So finisher utazidisha mpaka zikuwe wakuwe wakubwa wa kuuzwa. Ningezungumzia kuna njia nyingine ya labda kama hauna chakula hii ya duka
locally.
Yeah, tuko na mmea ambao unaitwa azolla.
Azolla
is a water plant ambayo inamea kwa maji. So ningeweza ku encourage wakulima wetu ambao wanafanya biashara kama huyu umesema kwa na
vitu
vingi. Hao wish angenisikiza. Adopt what we call the azolla. Azolla ni mmea. Pia tena tuko na ingine ambayo tunaita BSF. This soja, the black soja flies. Pia ni mzuri sana, they have high protein content. So kwanza utafanya utafiti wa soko ambao mahali unaenda kuuza. Ujue wakulima wako wanataka samaki size ipi. Kuna wale customers ambao wanataka samaki wadogo wadogo. Kuna wale customers ambao wanataka ku harvest, the method ambayo tunatumia ku harvest, tunatumia sea net. Sea net ni ile neti ambayo inatumia.